waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Australia Greg Hunt ayaa sheegay in dhammaan dowladaha gobolladu ay aad u rabaan inay furaan xadadkooda. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa ku cadaadinayay gobolladu inay furaan xadadkooda marka la gaaro Juulaay, shirkii qaranka ee maanta dhacay. Mr Hunt ayaa sheegay in arrintani ay ahayd mid dambunaanta koowaad la saaray mar uu la shiray dhigagiisa gobollada.
So I in fact met with the state health ministers via teleconference last night and all of the states are considering.
Waxaan qadka telefoonka kula hadlay wasiirada caafimaadka ee gobolada xalay, dhammaantoodna waxay ka fiirsanayaan inay dib u furaan xadadkooda. Wadahadalladu wuxuu ahaa mid miro dhal ah, waana u mahadcelinayaa. Golaha qaranku maanta wuxuu ka hadlay in la qaado xanimaadaha intooda badan. Arrinta dib u furidda xadadkuna waxay ahayd midda mudnaanta koowaad la siinayey. Taalladii Kabtan John Hamilton oo ku taalla magaalada loogu magacdaray ee Hamilton ee dalka New Zealand ayaa la riday kadib markii oday ka mid odayaasha dhaqanka ee bulshada Muwariga uu ku hanjabay inuu qasab ku ridayo. Duqan Taitumu Miyabi ayaa isagoo ka qayb galaya banaanbaxyo dhacay Sabtidii ku dhawaaqay inuu doonayo ama ku tala jiro inuu rido taalladaasi. Hamilton ayaa ahaa nin la dagaalamay Mooriyiinta qarnigii 19aad, laakiin madaxda golaha deegaanka Hamilton ayaa iyagu go'aansaday inay ridaan ama qaadaan taalladan. Qofka leeg oo ku taalay goobta Civic Square la yiraahdo, iyagoo golaha deegaanku ay sheegeen inay tallaabadaas u qaadeen ammaanka awgeed iyo bulshada oo diiday taaladaasi. Golaha qaranka ayaa isku raacay in garoomada isboortiga iyo goobaha waaweyn ee madadaalada oo ay geli karaan dad ka yar 40,000 dib loo furo bisha Julaay. Goobahan ayaa tigidhada ay gadayaan waxaa lagu xirayaa inaysan ka badan 25% tirada ay caadiyan qaadi karaan, iyadoo shuruucda kala fogaanshaha bulshadana la ilaalinayo, gaar ahaan baararka iyo maqaayadaha cuntada ee ku yaala garoomadaasi. Sharcigan la qafiifinaya ayaa sidoo kale saameyn doona xafladaha ama dhacdooyinka lagu qabto goobaha bannaan ama dibadda, sida meelaha muusigga lagu tumo oo kale. Aasaska iyo kaniisadaha iyo goobaha kale ee dadku isugu yimaadaan ayaa sidoo kale loo ogolaaday in dad badani tagaan, laakiin waa inay ku dhaqmaan baa la yiri sharciga ah halkii qofba 4 square meter, taasoo macnaheedu yahay haddii maqaayadaadu ay 100 square meter tahay inay geli karaan oo keliya 25 qof. maamulayaasha gobolka Victoriana waxay ka digayaan dibadbaxyo la qorsheynayo dhammaadka asbuucan oo lagu taageeraya qaxootiga. Maamulayaasha ayaa sheegay inay khatar weyn ku yihiin caafimaadka bulshada. Kooxda u dooda qaxootiga ee la yiraahdo Refugee Action Collective ayaa qorsheynaysa inay qabato 8 dibadbaxyo yaryar oo lagu qabto Melbourne galabta Sabtida ah, kuwaas oo looga soo horjeedo xariga dheer ee ay ku jiraan magangelyo doonka oo qaarkood lagu hayo hoteelo. Kooxdan ayaa sheegtay inay awalba qorsheynaysay 2 banaanbax oo midkood lagu qabto hoteelka Mantra Bell City oo ku yaala xaafadda Preston ee Melbourne, halkaas oo lagu hayo qaxooti. Tan kalena ay ahayd xerada ku taala Broadmeadow, laakiin loogu hanjabay ganaax weyn inuu booliisku jarayo. Inkastoo ay yar yihiin tirada dadka kasoo qaybgalaya banaanbaxyadan, wasiiradda caafimaadka gobolka Victoria Jenny McCaccos ayaa sheegtay in dadka qabanqaabinaya dibadbaxyada ay khatar gelinayaan caafimaadka bulsho weynta.
People have the right to express their political views unimpeded in this nation, but there are many ways to make.
Wadankan dadku xaq ayay u leeyihiin inay fikirkooda cabiraan iyadoo aan la hor istaagin, laakiin waxaa jira dariiqyo badan oo aad aragtidaada ku dhiiban karto. Inaad se dad badan isu keento oo ay dibad baxaan waa mas-uuliyad darro. Waqtiga hadda la joogo, waxaana ku boorin lahaa dadka qabanqaabinaya dibadbaxyadan inay ka fakaraan qaabab kale oo ay aragtidooda ku dhiibtaan. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in qaar ka mid ah ardayda ajaanibta ee dalka wax ku barta loo ogolaan doono inay dib ugu soo noqdaan Australia marka la gaaro bish soo socota. Mr. Morrison ayaa sheegay in dowladda federaalka ay kala shaqeynayso dowladaha gobollada sidii loogu ogolaan lahaa ardada ajaanibta inay ku soo noqdaan dalka iyadoo la maareynayo. Wuxuu ra'iisul wasaaruhu sheegay in ardada qaab tijaabo ah loogu ogolaanayo inay Australia ku soo galaan bisha soo socota, balse shuruudaha karantiilku ay weli jirayaan.
Our federal cabinet has been considering that now for some time, and we're still a little way away before being able to advance on those proposals.
Golaha wasiirada federaalku intii waqti ahba arintan way ka fikirayeen. Weliba hindisuhu ma dhameystirna, laakiin hal arin ayaan u cadeeyay maamul goboleedyada maanta. Taasoo ah haddii gobolkaaga weli uu ka xiran yahay in dadku ay Sydney uga yimaadaan cidna kaaga imaan mayso Singapore, taasoo macnaheedu yahay inuu doonayo marka hore in Australia gudaheeda laysu furo inta aan dad dibaddu aysan imaan. Haddii aad doonaysa, ayuu yiri, in lagu furo ardada ajaanibta ah inay ku yimaadaan, waa inaad xadkaaga u furto Australiaanka kale, ayuu yiri. Jaamacadaha Australia ayaa ka digay inay luminayaan 16 bilyan oo dakhli 4 sano oo soo socota xannibaadaha coronavirus awgood. Madaxa ururka waxbarashada caalamiga ee Australia, Phil Honeywood, ayaa soo dhaweeyay hadalka ra'iisul wasaaraha, laakiin wuxuu sheegay in waxtarka qorshahan uu ku xirnaan doono sida loo hirgeliyo.
For example, will every state and territory government agree to sign up to a national approach? Or are we going to continue to have a patchwork quilt approach where
tusaale ahaan dowladaha gobolada oo dhan ma raacayaan talaabadan qaran? Weeye su'aashu, mise waa la kala duwanaanayaa oo gobolada sida New South Wales, Victoria iyo South Australia ayaa marka hore hormaraya, kuwa kalena way ka fiirsanayaan, ayuu yiri.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.